ZLatestMusic.com.
It's your boy 1-2
Spider
Bigos OB Jagger
on the beat.
Let's get it. It's the cool appearance.
Onazeza kushenda kali keleke zavavamu. Halu tuwelemi lula pele mulimu. Onazeza kunyazaka zezala kuvavamu. Halu tuwelemi lula pele mulimu. Onazeza kukeshe bisali tumelo zavavamu. Halu tuwelemi lula pele mulimu. Kani baba mubona bakungula bakabona mila penelo ya zemuli kere kima zoho mwalimu ape bapongola bala pela mulimu abafeza bachisa kuluwe batumbula mulilo nibimu sivika mbamela kwa heaven babe ya maloko niko hambelela bala pela mulimu bama wasi chala skota basi lumba usikuwa mila mane kusikeni sa jaila zonga saba eze zaze basi kupa. Balapela muli onazeza kushenda kali keleke zavavamu. Halu tuwelemi lulapele mulimu. Onazeza kunyozaka zezala kuvavamu. Halu tuwelemi lulapele mulimu. Onazeza kukeshe bisali tumelo zavavamu. Halu tuwelemi lulapele mulimu.
Business kibona baba ulianganisa kaniti falifa sim mali keleke batisali politics kulichorefa lula tenzila vivele zivulela lopale kulatelela ondate ya mkeke chima lokupalori kulifa uluboni senzila kulibanya bao vakale kukutela nako ya katulo iska sutelela bwena fila lika moseri tiela valiche chima zasia kifona fova chela soko na kuli vavele kakatata ilikuli baso vinge ya wona matata vavoni satumelo ye nzipa wafu inge baziva kuliva kukasheza kwa lifu.
Onazeza kushenda kali keleke zavavamu. Halu tuwelemi lulapele mulimu. Onazeza kunyozaka zezala kuvavamu. Halu tuwelemi lulapele mulimu. Onazeza kukeshe bisali tumelo zavavamu. Halu tuwelemi lulapele mulimu. Atao lulapele mulimu yalimu. Mulena yalobusa kyalimu. Moya olu tofo chisa uzo pia imu.
One, two in the building alongside Bigos OB Dagon Skybridge na kuposha. Yeah.
Spider zlatestmusic.com.